Kama tia roho chafu, wasonge kando hapa ni kudensi. DJ Champion amefika, msonge kando hapa ni kudensi.
Yo, what's up, this is your boy Winnie Paul, Winnie Pose. And right about now, I'm chilling with none other than the best DJ, DJ Champion, aka the Golden Boy.
Nasema mevunjwa moyo, tafuta wa kumpoza moyo. Nasema medanganywa sana, tafuta wa kumdekeza. A God fearing man, a man who's gonna take us low.
She says she wants
a God fearing man, a man who's gonna take us low. Amechoka na mchezo wa baka na panya. She want a good man, you know. Time for drama, anataka. She want a good man. Be a creature, she's a pretty girl. She a church girl, she want a good man.
She's been fasting and praying for a man with a beautiful heart.
She want a good
man. She stumble and pray every day. Fall in love with a good man.
And I roll kwa vipanda, akitafuta wa kumpenda kama
papa. She wants a good life. She wants a
akitafuta wa kumpanda kama papa. Ai, amezunguka kwa milabu, akitafuta kadem kene adabu. In my search for all the land, to find a woman virtuous like Proverbs 31, yeah. In my eyes, the father, we put it in a other. He's made mistakes, he's caused some hearts to break, but he's ready for change, he's ready for love, for love.
She wants a good life.
For my heart,
DJ Champion, the
baby,
Golden Boy.
Can I tell you my mind? You know you own my heart, baby. Captivated my mind. Wendo jua langu, mchana wangu nasubiria. We kivuli changu, popote nawe natembea. We baraka yangu, na siku zote niombea. Shika mkono wangu, safari ndefu inangojea. Nipende nikupende, tupendane my love. Nibebe nikubebe, tubebane
my darling. Darling, sent from heaven. Chanda wepete yangu mama.
Darling,
sent from heaven.
Ni wewe mucho wanje, humurikira tulimumiza, iyo hata wona. Ona tumekutana hadi tukavana, tukapendana hadi tukafanana. Nikukupenda ndo yangu taswira. Hii sweetie sweetie, basi tuwe na subira. Malezi yako sana unajua darling, mimi na wewe kama pete na kidole, kama pete na kidole.
Sweetie darling,
darling, darling,
darling,
take you DJ up, Champion. Baby, oh, oh. Tell me what you feel, can I give you more? Oh.
Pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Then go at them up when I'm cut. He'll move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Nipa papa sababuya ko mama itisha upe. I need you for myself. I pray upo mwenye. Na kama mzigo ni mwenye wa seme na taka shinga. Atume number ya county. Na jina la
baby. Can you put that booty on me? Nathani takukunda, baby. Can I please buy you a drink? Nathani takukunda, baby. Can you put that booty on me? Nathani takukunda, baby. Can I please buy you a drink? Yeah.
Such a cutie. macho iko sambamba na urembo wa sura yako, mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi nitakuwa na wewe daima na nimezama cha mapenzi kisima. Jitahidi kunitunzia heshima, wambea wengi sana na wamejaa fitina. So let me say K-I-S-S, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama, K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Sura mama, nimeganda kwako, najutia walosepa kwako. Na mindo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love, yes I knew I was for you.
Kwenye bati ya ubustani ya mawa,
the golden boy.
Mwambie nampenda, ananisumbua. Mwambie nampenda, japoka uchubua. Njiwa, peleka salamu, salamu zangu. Misi na hali, naona mawingu. Nyota, nyota mwezi, kizunguzungu. Hali so shwari, akia Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, Mwenyezi sema nimepangawa. Mwambie siwezi.
Safi ya cheni na ya nawa. Mana ya menifika hapa. Ingawa ntakona, nimeridhia sawa. Mana kila dakika, ni wakilioni. Kukikucha machoju, na kesha kulilio penzi Kama kina loko sa mama ye, mama ye. Apo shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi Kunzenu kupenda shakata tamae, tamae. Weaje kabaki kuwa historia, japo sio hero safi. Na ya nini kungangania biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Na ya nini kungangana ngangana. Inachosha. Inachosha. Inachosha.
Try again. I got a feeling that I'm trapped in again. I'm living out
my life. Ni kama moyo wangu umetekwa nyara, ama umenyekea hirisi. Umenitega na siwezi jitegua. Baby umenitega, umenitega na siwezi jitegua. Penzi lako moto inanifanya nijihisi mtoto. Cause baby you're a chum chum to me. Umeniroga na sijui oh. Baby you're a chum chum to me. Umeniroga na sina say. Baby you're a chum chum to me.
Kama unataka tu make me love, make me feel it, love me make me love again. Unajua tena nilipata my heartbreak, mapenzi na shot, ninaogopa ku repeat again. Bano mutima babu menya bamenyeka kuruma, kuruma kubagwe na yagala munage yanumya. Ageva full love na nage mola mata.
and we can never ever
I'm a slave in love, I'm a slave in love.
No.
Baby, I'm a slave in love.
No.
I'm a slave in love.
No.
Cause baby, you're a chump chump to me.
The golden boy. Hema, sema, baby. Mana kidunia mviringo.
Because I love you.
I love you.
Ausiondoke ni umie. I still want you.
I still want you.
Moyo wangu tulie.
Girl, I swear you don't lie.
I don't lie.
Kishuku siku moja utaniwacha. Hisia hii inanitesa, inanifanya kichwa kuniuma. Nakupenda hivyo bure, usichanganye na watu bure. Nakupenda hivyo bure, niko tayari kujitoa muhanga.
Siwezi kukudanganya wala kukuhanya. I swear to you in the name of mapenzi.
Kwa ushahidi macho nilifumba, sikutaka kwa mimi niliyokupa itaniumba. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi, zibari umelitosa. Kawekeza muda mwingi kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa.
Ama pengine mimi ndo sina bahati. Au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapungua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi, zibari umelitosa. Kawekeza muda mwingi kumbe bure najichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado naliupuza. Jera natamani ukome nipe likizo mwenzio.
Jay Chan.
champion Kenya.
You're such a man, no, and I don't like it.
The golden boy.
Why don't I need to another baby? I don't like it.
What about the lipstick on your shati?
Baby, why lie? See, do you anything about it? Who can you check it on a dem? Una perepe, una thani mitamba sekete.
Don't you wait.
DJ Champion Kenya.
Nalikokonaga katotoshe kugogaga, na vile umejitanda kwako baby shadata. Una mapenzi ya kweli swa kuzu, agama namba na kupa wengine matapeli lo na juu. Domara shape, yani Kenya mwezi baby kupero. Usiwape mwanya wakubo, mana ntakwama nawe, ntakwama nawe. Uendo wangu maibu, kata, sokota, fanya kama unaipepeta. Kata, sokota, fanya kama unaibembeleza. Kata, sokota, fanya kama unaipepeta. Kata, sokota, fanya kama unaibembeleza. Nataka kongeja kwa mama, jongu pena banana. Tunafanana kama mapacha babe, yani kisambwanda ukiwa kwa babe. Tatu beki ina maudeki, yani paka mina kosa gabure. Wakuna isia, baby nipigia, kidume mibarini kwa kutazamia. Yani Kenya mwezi baby kubero, usiwape mwanya wakubo. Mana ntakwama nawe, ntakwama nawe. Uendo wangu maibu, kata, sokota, fanya kama unaipepeta. Kata, sokota, fanya kama unaipepeta. Kata, sokota, fanya kama unaipepeta. Kata, sokota, fanya kama unaipepeta.
DJ Champion.
Kama ndeke wangani, samaki wa majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Na furaha na mani, mapenzi ya dhati, na yunipa siya waiona. Indani ndio kifo cha mende chali, body to body, Monday to Monday. Indani ndio body to body, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby.
Vic Bandes.
Hey, you know what we're Univonjaza dipo moni, nakika mwengine sioni. Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Univonjaza dipo moni, nakika mwengine sioni. Uwe zawadi, uwe watamani, kanipa maulana, oh maulana. Uwe zawadi, uwe watamani, kanipa maulana. Body to body, and I need you. Body to body, Monday to Monday, I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.
Aniambia siyo sahi.
Winjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Sinajua sahi, nimo zangu za sahi zimehit. Usijifanya ujasikia nabi, ato mademu ambeni noki times three.
Sisiki zangi masekula, rudi kwa baba na kuita. Sisiki zangi za dunia, rudi kwa baba na kuita.
Kuna aja gani nikaendani, wakati
kila mtu anitaki ndani.
Ni nani huyo hataki ukae ndani? Ni nani huyo, hebu sema wili.
Sini nani na yule nani, alafu nani akaambia nani?
Maneno maneno we achia Mungu, mapenzi ya Mungu ndiyo ya muhimu.
Mbona wewe size, nikipiga simu kwani wewe unanilenga? Unapea simu Sami, aniambia siyo sahi.
Wenjili unilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Mbona wewe size, nikipiga simu kwani wewe unanilenga? Unapea simu Sami, aniambia siyo sahi.
Wenjili unilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili. Nilikukanya usipende wawili, una watoto na wawili.
Usijali naomba gaga, imagoti napiga gaga, kwa sirika dada naomba gaga, unaomba gaga. Sitanganywe na mauno, ni kazi napiga uko. Hipo kuto mejificha uko, kwa mateke wa kwende uko.
Shetani alikudanganya,
DJ Champion Kenya.
We gon' suck tool when everything is not well. Girl, me carry gentle. No other girl with me act well. Two of us like pot and kettle. I just can't tell why we fight and we wrestle. I saw the wire wire. Me get the fire fire. I appreciate it. If you not him, I no go take go. Baby girl, let's relate. Oh, what she sing say?
No kissing, babe. No touching, babe. No kissing, babe. And don't call me, babe. No kissing, babe. No touching, babe. No kissing, babe. And don't call me, babe.
What else? Couple of the pumping it. Be a minini me no nyayo. Na me complain wo se no use car no. Cause I yana wa de Panamera na ko fani nuya kabute na wa de key na ko ma brajo. Enti ma kuma ba e na me friend de bonde. Be jana wa ko fa ge wa pa one she. It to de be a yana grow with me ni so I'm really taking a piss. Then me kind de one pe. Enti me so de wanna grow I was it. Me pese me be a watch my swatch and I bosu me na ini wa de kaki ne danti me pese me so de mumpa. Ne be si be na coach do ye be. All I gotta do is take your hand and run away. Puppy go joke and you're not tired. Also, chinning mama, I'm in pain. They be the baby, but now you're late. I'm gonna go look at your face. Get the same.
No kissing, babe.
Me person me show me more.
No touching, babe.
All my men finna know.
No kissing, babe.
Me person me friend.
And don't call me.
Baby, I wanna kiss you.
No kissing, babe.
Can I touch you?
No touching, babe.
You look so sweet, baby.
No kissing, babe.
Me person me can't stop.
DJ Champion Kenya.
Vicky Bonnie. Only you know now. You trigger me with your bosom love. You're my little chum chum. When the marine in my ocean love, babe, I'm ready. Come get me. Baby, your love is for sure. Take over me the way you need. Baby, your love is for sure. You know, you are the one that make me shiver. Shiver, eh. Cause in love I am believer. Eh, eh. Baby, you know you make me better.
Better.
You are my heart navigator. Eh.
And baby, you know you make me better. You are my heart navigator, yeah, yeah, yeah.
You are so sweet, sukari, eh. Oh, manga sukari, you are sweet, sukari. Baby, tumari, you are so sweet, sukari, eh. Oh, manga sukari, you are sweet, sukari. Baby, tumari.
Love is so edible. Baby, nakupenda kama chapo. Haki, you are love irresistible.
Simuachi pengine uniache wewe. Alimradi unanipenda, peke yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuachi pengine uniache wewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. We jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijenecha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usigine chako fit na maneno yao. Oh yeah. Una habari jinsi gani moyo wangu unaupendeza. Wendo furaha yangu, wendo amani yangu. Weni jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Weni jiko jiko langu kama mboni ya macho yangu.
Mwanguko tamusai wa menya na magumba. Omutima pange wa kuwamba. Ofabu kunja chakwe wabofana bomba. Yagope madende sunga. Ina mihaji baby nemu. Na yeji tufemyo ya kwa bimala. Wanda mundi magange kwe uva. Tonsalanga basalamala. Yale awazika tebebu sap. Teba maliji tufujiri munda. Katufe tuvale kabebu sap. Nagoba kungu wade kali naisa. Enda Yemi kono mpanise. Baby kwata uye bala. Wakatenda Abala na mbalese. Wago nabi kwa mbala. Naisa enda Yemi kono mpanise. Baby kwala uye bala. Wayambala nyumira kini oba jentom. Okumufu na techali aksidentom. Yonyumiza vinyuma semerino. Abasaban tokoro. Urumu kwa nungonze kateke nkokotu. Iyem, tebweba janga tokoro. Oba formula ya salvado imbokoro. Iyem, tebweba janga kokolindo. Oba kubu basanya mula ikonado. Baby would you be my eminado. Uba binote nulisi kanzore. Emi kono mpanise. Baby kwata uya bala. Wakate na abala lambalese. Babo nabi.
Every night and day, no one but you, girl. All the things what I do for you. Well, I know I'm done about the work. In my heart, there's no one but you. Oh my girl, you're my baby girl. Forever, be a day. Be no send anybody, girl, be there. Forever, girl, I there. I'll be there for you, girl. Forever, be a day. Be no send anybody, me a day. Oh, forever, girl, be a day.
Basi nipe kidogo, inanikosha mikoko. Na ulivyoshona mzigo, I will never let you go.
Nimeridhika
sana,
unachonipa
sana.
Nimefika
sana,
sina mwingine. Nimeridhika
sana,
unachonipa
sana.
Nimefika
sana,
sina mwingine.
Girl, I wanna go another day.
Everybody wanna international something. Find girl me na Lego. Ogwende wana meri nya na Lego. Are you ready? Master has found this.
DJ Champion.
International we give them international. International we party international. International we rave international. Free girl them we back again. We back again, ay. International we give them international. International we party international. International we rave international. Free girl them, free girl them, free girl them, free girl them. We back again, we back again.
Last night I was a bit little tipsy. Chilling in the club with my ninja steam and fizzy. Hook to a chile nikis take it heavy heavy. Shots at tequila nika fungo gana chipsy. Ay, Vilena ona, she want cool and dizzy. Antini mebe she tell me kale cool and dizzy. International I gave her international. International we bang international. We went round one then she asked me another. Let me make a confession, you are cases mother. She saw me like this girl then she told me una blanda. International something like the tampita fever not jolly. International we give them international. International we party international. International we rave international. Free girl then we back again, ay. International we give them international. International we party international. International we rave international. Free girl them, free girl them, free girl them, free girl them. We back again, we back again. International, everybody wanna international something. International, everybody wanna international something. International, everybody wanna international something. And I'm all, we take it down to Limpopo. Zimbabwe, let me see your watoto. Now I give with a two up to koto. Do a little loco. Why should you rose go? Say we went round one, then she asked me another. Let me make a confession. You are tested, mother. International, we give them international. International, we party international. International, we rave international. Free.
Champion.
Da feel a vibe ya go. Da feel a vibe ya go.
DJ Champion.
Me want know if I fi jam it again. Me want know if I fi jam it again. Me want know if I fi jam it again. Me want know if I fi jam it again. I just wanna be your girl tonight. Let me make you feel alright. Hold my hand but hold me tight. I'm only single for tonight. Born on me and you tonight. Let me make you feel alright. Hold me close, boy, hold me down. I'm only single for tonight.
I'm ready now, I'm ready now.
Kajikuna, ahelima, na huyanza. Vile umewaka mami wendo sitima. Se digolo, digolo. Digolo, digolo. Oh mama, digolo, digolo. Baby, digolo, digolo, yeah. Oh mama, digolo, digolo. Digolo, digolo. Digolo, digolo, yeah. Oh mama, digolo, digolo. Digolo, digolo. Digolo, digolo, yeah. Ame, beba zile bigi bomba bombo. Pita baro ya gomongo mongo. Zile safi ya zina magombo gombo. Mbaka mimi ya panina gombo gombo. Ame beba zile bigi bombo bombo. Aki pita baro ya gomongo mongo. Zile safi ya zina magombo gombo. Mbaka mimi ya panina gombo gombo. So abebuna, aswituna. Vilo meni washa mina taka jikuna. Na aherima, na huyanza. Vile umewaka mami wendo sitima. Mase jigolo jigolo. Jigolo jigolo. Oh mama, gigolo, gigolo. Baby, gigolo, gigolo, yeah. Oh mama, gigolo.
Revival me come back again. And I pend a Jesus, man, I don't follow men. Because of him, I am alive today. He knows the number of hairs on my head. And I
me pigania every day. All I'm asking for no give me more grace. I know I am a sin, I'm not a saint. Kufika hapani, but it's your grace. Your promises are yes and amen. All of them are come to pass and none of them has failed. Uli nipenda hata kabla nikujue, hata kabla mama mzazi anigundue. Nikipotea njia nombo nikumbushe, machozi yakinitoka baba nombo nifute. Give me more life, give me more life. Hallelujah, cover my life, cover my life. Ndiyo shetani akiniona anatoroka, shetani akiniona anatoroka, shetani akiniona anatoroka. He knows I'm hidden in Christ our Lord. Shetani akiniona anatoroka, shetani akiniona anatoroka, shetani akiniona anatoroka. He knows I'm hidden in Christ our Lord. My life just a good summer, what we just dance when you check on your message and I turn that real love. Them say, what up? They say revival never lose a dance on me. I hear people so preach it up fast. I this I worship time and let us sit in place and nana. Just in case I miss it, I feel comfort in a slow mo. Because who can I deserve to go solo? I deny sick on a joto, and so me tell them bring the fun. I'm a buffy loach, I'm a master plan. What does simply mean the kingdom must be faced? All that attack we have faced stand. Talent until we see we overcome. I'm doing it for Jesus, I'm not doing it for fun. Yeah, hey, give me more life, oh. Give me more life, oh. Hallelujah, cover my life, oh. Cover my life, ndiyo shetani akiniona anatoroka, shetani akiniona anatoroka, shetani akiniona anatoroka. He knows I'm hidden in Christ our Lord. Shetani akiniona.
DJ Champion
lately, simu nikipiga stress na kupiga nga. Na hata maybe kuniplay unani play on unanicheza nga.
Mina saka hela leke penzi, nisije kukera na kuenzi.
Nyumba maji yote nimeliva, na mavazi uzidi umbika. Na nikunja sura kunitisha, ona penzi lako limekuisha.
Baby twende pole pole, ato nikikosa pole pole baby. Kwako nimekole kolea, ato nikikosa pole pole baby. Baby twende pole pole, ato nikikosa pole pole baby. Kwako nimekole kolea, ato nikikosa pole pole baby.
Mawazo hela sio kitu wani mzio sinitowe chambo inaumiza na sinomba uwe na mi. I miss your touch na kutamani.
Nyumba maji yote umelipa, na mavazi nizidi umbeka. Mda wako ndio utaniridhisha, penzi langu kwa kwalezi kuisha.
Baby twende pole pole, ato nikikosa pole pole.
Champion on a teaser.